Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ni kibazo cyawe, magambo make.
Ikibazo cyanjye. Kuva ngiye mu Rwanda. Rwanda rwateye imbere ku buryo bugaragarira Abanyarwanda bamwe na bamwe ndetse n'abanyamahanga bamwe na bamwe.
Turakumva.
Ariko hari ikibazo kitarakemuka neza kigendanye n'ubushomeri ku bantu bafite imyaka yo gukora. Nagira ngo mwibarize aramutse agiriwe icyizere agatsinda amatora, icyo yagikora ku kibazo cy'ubushomeri.
Urakoze cyane Nirere. Reka dufate na Terence, mwiriwe neza. Terence muranyumva? Terence ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Reka dufate Ernest, mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe Ernest?
Kampala.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo iyo ni intambwe ya mbere yo kwishimira. Ni ukugaragaza yuko demokarasi iri mu Rwanda. Abanamasha baduhe umugabo n'umugambi aramutse agirira icyizere. Mbega duhe nk'ibikorwa yaba yagendera kugira ngo agumye gufatanya n'abanyarwanda mu kubaka igihugu. Ikindi namusaba, ishyaka rizwi nk'ahari nko mu gice kimwe, wenda sinzi ko nabivuga, sinzi no mu ntara hose hose baba bagerayo kugira ngo bamenyekanishe ishyaka ryabo mu baturage. Nicyo kintu nashakaga kumubaza, nimba hirya no mu ntara wenda bafite komite ahari mu turere.
Urakoze cyane Ernest. Bwana Habineza, ikibazo cya Nirere kijyanye n'ubushomeri, hanyuma n'ibi bya Ernest, niba mufite abayoboke hirya no hino mu ntara ndetse n'ingingo nkuru nkuru muzaheraho muramutse mugiriwe icyizere.
Yego, murakoze. Ikijyanye n'ubushomeri, ikibazo ndetse tubakibona cyane, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, ahubwo ni mu gihugu cyose, ndetse no mu banashaka bacu nabo bafite ikibazo cy'ubushomeri kirahari. Twebwe n'ishyaka tuzashyiraho imishinga guteza imbere imishinga iciriritse, ni ukuvuga ngo za bizinesi iciriritse, tugabanye imisoro. Uko turabona ubu habayeho leta irataxa cyangwa se irasoresha abantu bizinesi ziciriritse cyangwa se abantu bikorera ku giti cyabo mu buntu byoroheje, ugasanga abantu bose barabuze amikoro cyangwa se bakorera gusa kwishyura imisoro. Tuzareba uburyo dushyiraho imisoro ariko itabangamiye abo bantu bakora za bizinesi ntoya, ku buryo bashobora kwiteza imbere tutabasoresha buri kantu kose, noneho bashobore kuba buri muntu wese wakora ka bizinesi kiwe ari agatoya ari akagereranyije ako bita simoro na midiyamu, babe bashobora gukora neza kuko mpumvise mu minsi ishize yuko abantu byabaga na ngombwa yuko bahunga n'igihugu bakajya gukorera mu bihugu byo hanze, za Zambia, za Malawi, za Bugande, zahe, kubera imisoro yaba yabananiye mu Rwanda. Atari nta kindi bahunze imisoro. Urumva ibyo bintu, tuba tugomba gushyiraho politike izagabanya iyo misoro kuri abo bantu. Noneho imisoro icibwe n'ubundi abandi bafite ubushobozi bashobora kwinjiza, bagaragara yuko niba bakiri imisoro batahafunga akazi kabo. Ari nabo bakomeye nabo ariko tugomba kubarebera imisoro itabananiza, kuko nabo ushobora gusanga nubwo umuntu yaba afite miliyari aho ukaza kumuca miliyoni ijana ugasanga n'ubundi nawe uramuhombeje. Ibyo rero tugomba kuzabyigaho, ndetse politiki yacu y'umusoro tuzayibagaragaza neza cyane, ariko aho ruzingiye ni uko tugomba kugabanya imisoro cyane cyane ku bantu bikorera mu nzego zo hasi, abari small n'abari medium, ku buryo bashobora gukora batavunika kandi bakinjiza. Noneho tuzashaka n'indi mishinga itandukanye yateza imbere Abanyarwanda baze mu bushomeri cyane cyane n'urubyiruko. Ku bijyanye n'ishyaka, aho niba dufite inzego turazifite, tumaze kubaka mu turere 18, urumva ishyaka rimaze imyaka itatu yemewe n'amategeko, nubwo twatangiye 2009, ariko ibyo twatangiye kubaka inzego twabitangiye ejo bundi, ubu tumaze kujya mu turere 18, turizera yuko mu gihe cy'amatora tuzatumaze kurangiza u Rwanda rwose, ahantu hose twamaze gushyiraho inzego. Ariko naho tutarashyira inzego dufite abaduhagarariye bariyo, ku buryo tufite icyo dukeneye n'ahantu tudafite inzego turakibona cyangwa se abantu turababona. imigabo n'imigambi byagaragaza neza tumaze mu gihe cyabyo kikwiye mu gihe cyabyo ntabwo kirakwira ariko muri make nk'uko navuze tuzateza imbere demokarasi abantu bagira ukwishyira ukizana abantu bashobora gutanga ibitekerezo byabo batikanga buri muntu wese yumve yuko igihugu ari ikiwe nta muntu w'umunyamahanga uri mu gihugu turwanye ubwo bukene n'iyo nzara tubirwanye ndetse tuteze imbere neza za bizinesi zose ibyo byose biri muri gahunda n'izindi zabimenyesha ariko tutibagije n'uko hari n'ibibazo by'amazi ndetse biri muri gahunda yacu ya nzovu n'umwari ibibazo by'amazi mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose tuzateza imbere kugira ngo abantu bagire amazi asukuye ndetse bagiye nuko bagiye n'ahantu ho gukorera isuku heza nubwo bakeneye kuvuga mu cyongereza sanitation.
Urakoze urakoze bwana Habineza. Reka dufate n'ibitekerezo by'abatwandikiye ku rubuga rwa Facebook. Bimenyimana Daniel yagize ati u Rwanda rumaze kugira abaturage bazi gushishoza mu guhitamo umuyobozi ubabereye, none ni iyihe turufu yumva azakoresha mu guhatana na perezida uriho mu gihe ibikorwa bye ari byo byivugira. Hari undi witwa Ngabo nawe wavuze ngo ariko kuki abantu twese mudufata nk'injiji ngo nta munyapolitike upinga u Rwanda ushobora kurubamo uwo nawe na agakingirizo nk'abandi bose ngo tuzi neza. Yatanze urugero rw'abantu nka Ingabire Victoire avuga ngo igihe nta bantu bagaragara nka Ingabire Victoire nta demokarasi izaba iri mu gihugu. Urabivuga iki ibyo bitekerezo byabo bantu banditse kuri Facebook?
Ntawe igitekerezo kigisobanukiwe neza.
Aravuga ko ngo nta muntu upinga u Rwanda ushobora kurubamo ngo nawe uri agakingirizo nk'abandi bose.
Twebwe turi abantu tutavuga rumwe na leta, ntabwo turi abantu bavuga ngo turwanya leta, ntabwo turi abarwanya leta kuko abarwanya leta baba mu mashyamba baba bafite imbunda. Twebwe ntabwo tuvuga rumwe na leta, tufite gahunda zigaragara twagaragaje zitandukanye n'iza leta ifite. Ibyo twabitangiye kuva tugitangira ishyaka ndetse twaciye no mu nzira nini cyane twabaye inzira y'umusaraba, ibyo birahari. Ibyo bindi avuga ibyo ni ibitekerezo byiwe biramureba. Ni ukuvuga ngo amatora ntabwo tuyajyamo tureba ibyakoze, ahubwo amatora abantu biyamamaza bavuga ibyo bazakora. Ntabwo uvuga ibyo kuvuga ibyo wakoze ni ukuvuga ngo icyo gihe perezida uriho ntabwo yatsindwa, kandi murabizi ko abaperezida bariho bajya batsindwa, ahubwo umuntu atanga imigambi y'ibyo azakora abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo twebwe tuzakorana bira igaragaza ibyakoze n'ibitarakozwe n'ibyo, ariko ntabwo dushobora no kuvuga ibyakozwe, tuzagaragaza ibitarakozwe, tuzagaragaza n'ibigomba gukorwa. Abo bazavuga ibyo bakoze barabivuga, ariko ibyo ntabwo umuntu ajya agomba gutora ashingiye ku byakoze kuko hari n'ibindi bitarakozwe, aho tubona kubereka n'icyerekezo kibindi bizakorwa byiza kurushaho. Nduba aho bagomba gushingira batora, buryo ntibagomba gutinda kuri iryo ngo kanaka yatanze inka yatanze iki, ibyo ntabwo ari bagomba gushingiraho.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda. Akaba mu cyumweru gishize yarabaye umunyapolitike wa mbere mu bari mu Rwanda watangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Nshimiye Imana, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ndi Kigali. Ikibazo ndi kubaza Frank. Yani hakomeje kugenda agaruka kuvuga ngo umuriro ngo amazi meza. Imega yerekana ko ari politiki nziza y'abazanye, ariko gusaba ikintu nibaza bose nandi bwanjye ushaka uwo mwanya ntabwo naza mbwira abantu ko ntagiye kubageza ibintu bikomeye kandi byiza. Urabona ikibazo u Rwanda nta kibazo cy'umuperezida wundi hagaritse ikibazo dufite, nta n'ikibazo dufite gihari. Icyo dufite umutekano w'abanyarwanda turawufite, iterambere rirahari, tuzi aho tuvuye n'aho tugeze ubu ngubu. Perezida Paul Kagame arahagije, arashoboye, kandi nta kintu twamuburanye.
Urakoze Nshimiye Imana. Frank Habineza ngo mu byo abanyarwanda badakeneye muri iki gihe n'undi mukuru w'igihugu ngo uriho arahaje.
abo baribesha cyane ntawe ariko bimeze n'ubwo ngo twebwe twagaragaje yuko ifite kushimo cyagombaga guhinduka kugira ngo iri amanda zibe zakongerwa itwara birwanije ngo twaje no mu rukiko rw'ikirenga tubigaragaza ndetse no mu gutora oya hari abatoye oya bahari barahari ndetse nk'uko nabisobanuye hari n'abandi batarashoboye gutora hari n'abandi batoye ku gahato ni ukuvuga ngo turabizi yuko bose uko bivuga ntabwo ariko bose babyifuza yego hari ababyifuza gutyo ariko hari n'abandi batabyifuza gutyo icyabikemura twese ni uko cyangwa ibitekerezo byacu mu matora b'abantu bacu bose bakavayo bose noneho twatsinda aya matora.
Urakoze. Reka dufate na Samuel. Mwiriwe neza.
Amahoro.
Uri hehe?
Ndi i Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nashaka kubaza uyu mugabo aravuga ko ashaka guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda ariko mu Rwanda hari ibibazo bitandukanye impunzi nyinshi ziri hanze y'igihugu abanyarwanda benshi bakaba bavuga ngo barakunda Kagame nimba atari ibinyoma babesha abanyarwanda nashaka kumubaza niki yiteguye guhindura kugira ngo impunzi ziri hanze zizere yuko azagira icyo zifashije igihe yoshika ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Icya kabiri ni iki ashobora kwizeza abanyarwanda bari hagati mu gihugu bavuga yuko bakunda Perezida Kagame mbega wewe niyashikira intwaro agatwara cyane biboneka gute ko azohava agira akarusho ku bandi babaye abakandida ku kibanza cy'umukuru w'igihugu abona yuko azohava ashikira inganji biciye kuki ko bavuga yuko atabwisanzure buhari.
Urakoze Samuel. Bwana Habineza agerageza wandika ibyo bibazo mfate nibura abandi babiri hanyuma ubasubirize icyarimwe. Kasim mwiriwe neza.
Mwiriwe neza etugenda.
Uri hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikirezi mutumire Franka Habineza.
Arakumva ikibazo.
Jewe ubwa mbere ndamubaza ikibazo cya mbere n'amakenga fise avuga ko atavuga rumwe na leta ihari ubu hanyuma akavuga yuko kandi tukaba tubona ko ari mu Burundi hariho ijambo mwigeze gucisha ko ngaho mumwibutsa ibyo yavuze ashimira umukuru w'igihugu nk'uko yateje imbere u Rwanda. Jewe kuma ikibazo cyanjye kijyanye n'amakenga ubwo ndabiye ngaha mu gihugu cyacu mu Burundi hariho imigambwe hariho abavuga ko batavuga rumwe na leta ariko twebwe tubyita ngo kubera abo batahunze bari mu Burundi kandi bari no muri iyo leta nyine bobo duca tubita ngo ni abari mu kwaha kwa leta abo leta yemera ko ari bo batavuga rumwe sinibaza ko ari bo baba batavuga rumwe none mu gihe uri ngaho mu Rwanda ukaba wemera ko leta hari ibyo yakoze byiza hakaba n'ibindi udashima ari byo wovuga kuko woza guhindura ubwo wewe ntiwoba uriko ucira inzira kugira ngo abatavuga rumwe na leta tuzi bari hanze yayo kugira ngo wewe uduhengere mu matora inyuma y'amatora ayo ubwo ufite yose uvuga uti jewe ko nari nsanzwe nshima ibiganiro iterambere ryashyizweho n'umukuru w'igihugu Paul Kagame uti ndamuhaye amatora ndamuhaye amajwi nkuye mu matora hanyuma ikigira kabiri hariho
Kasim dufite abandi bantu kuri telefoni ikibazo cyawe kirumvikanye reka Bwana Habineza agisubize hamwe n'icya Samuel. Bwana Habineza.
Okay, murakoze cyane. Uwa mbere yabajije ku kibazo kijyanye n'impunzi ziri hanze y'u Rwanda icyo twakora kugira ngo tuzihumurize kugira ngo zibe zashobora kuba zagaruka mu Rwanda icyo kino muri gahunda ya politiki y'ishyaka ryacu ko tuzareba uburyo tukemura ikibazo cya burundu kijyanye n'impunzi ndetse murabizi no mu mishi ishize niyo mpamvu twari twasabiye ko n'umwami w'u Rwanda leta yamwemerera akagaruka igihe yari akiri muzima mwami Kigeli twasabaga yuko yagaruka ndetse agafasha no mukunga abanyarwanda nubwo bitakunze ariko ibyo byose twagaragazaga yuko byari gufasha kugira ngo ikibazo cy'impunzi kibe cyarangira ndetse tuganira nazo na nyinshi cyane twaganiye nazo ndetse nanjye nabaye impunzi abo batabizi mu 2010 shakari ya churi maza kujibaza rikomeye cyane nahungiye mu gihugu cya Sweden kugabane w'Uburayi aho namaze imyaka 2 mbere ko nsubira mu Rwanda arizo munzi nabanye nazo nanjye nabayeyo narabibonye ariko nubwo bya rubwa kabiri kuko navukiye no mu wundi mu buhunzi mu Bugande ariko ubwo muri Sweden nari ndi mukuru ngo nashoboye kubisobanura neza kurusha nuko bavuga ikibazo cy'impunzi tuzagikemura ari uko tushizeho demokrasi isesuye abantu bashobora kwishyira bakizana bagatanga ibitekerezo byabo batikanga ko ubutabera bubereye atari ubutabera umuntu yatinya ati mfite icyaha ariko ugasanga icyaha kiba kibaye politiki kandi kitari icya politiki iyo byose tuzashyiraho ayo mategeko turusheho kuhuza inzego zikore neza akazi kazo nk'uko byemewe n'amategeko ku buryo nta muntu ugomba guhohotera undi kubera n'umuntu yava muri igihugu cyose cyapa yaba ari Zambia yaba ari hari Burayi akaza yumva ko niba afite icyaha azagenda niba adafite icyaha nta kibazo azagira ibyo tuzabikora kandi biri muri gahunda yacu y'ishaka ikijyanye n'ubwisanzure bw'abantu bari mu Rwanda niba bizatwebwe n'ubundi nk'uko mvuze ntabwo biba byoroshye n'ubundi duhura n'ibibazo buri gihe cyose ariko twebwe tubahiriza amategeko uko ameze tukayubahiriza nicyo tuzakoresha tuzubahiriza amategeko kandi niba hari abantu bazagungana n'amategeko nabo tuzajya tubarega nabo mu zindi nzego zigomba kuregwamo cyane cyane inzego z'ubutabera kugira ngo zibe nazo zadufashe so ndumva ntabwo wavuga ngo kampanye ziba zoroshye ntabwo ziba zoroshye ariko tuzakora ibishoboka byose tubahiriza amategeko ko kundi umuntu wari uvuze ku cyo kibazo kindi kijyanye ngo nabo bavuga ngo bari mu kwa kwa leta ndumva muri politike aba amashaka mu bwoko bubiri aba amashaka ari muri opposition akabona amashaka ari muri muvanse y'ubutegetsi uvuga ngo ari ku ruhande rw'ubutegetsi nari muri opposition nuvuga ngo y'ishaka itari muri mu butegetsi itaviri muri guverinoma ntabwo riba riri muri opposition niko babimeze nuvuga ngo amashaka ari muri mu butegetsi mu Rwanda arazwi ndetse afite n'imyanya ndetse n'andi abivuga ku mugaragaro ko ashyigikiye Perezida Kagame na gahunda ziwe aya mashaka yose birazwi nuvuga ngo ari muri muvanze ari muri opposition mu Rwanda kugeza ubu ibyemewe n'amategeko yacu byaje kwemera mu myaka 3 ishize nkuko tubivuze nuvuga ngo ni ibintu bigaragara nayo mpamvu cyaba ari igisebo gikomeye cyane n'ishaka rimwe n'amategeko ya mbere ya opposition mbere yuko n'abandi bagize n'ibibazo nyuma mbere yacu tuvuge ngo twareka kujya amatora kuko ngo twatinye ibyo bavuga nuvuga ngo twaba dusebeje igihugu cyacu cyangwa se n'ishaka ryacu ndetse n'abafite icyizere espoire yuko mu Rwanda hazabaho opozisiyo ishobora kuba yafata n'ubutegetsi opozisiyo ariko y'amahoro atari ya opozisiyo iza gusenya ibyakozwe nuvuga ngo gushima ibyakozwe ukakora ibitakozwe ntabwo ari ugusembwa ahubwo niwe musingi kuko ntabwo waza uza gusenya byose iby'abandi bakoze uvuge ngo nawe muri Amerika murabibona ishaka riraza rikavuga n'imigambi yabyo ariko ntabwo rijya risenya ibyakozwe ndumva iyo gahunda twese niyo turimo kandi tuzabigeraho.
Urakoze cyane Bwana Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda. Kuri telefone dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika. Noah, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi i Kigali.
Ikibazo cyawe.
Nagira ngo mubaze muri ayo mashyaka 30 yoyi ahanira ibidukikije. Nayahe ari ku butegetsi?
Nicyo kibazo cyawe? Urakoze cyane Noah. Reka dufate na Valence, mwiriwe. Gerageza uzamura ijwi ryawe Valence, uri hehe?
Ndi mu Rwanda muburasirazuba Ingoma.
Ikibazo cyawe?
Njye ndagira ngo mbaze nyakubahwa Dr. Frank Habineza. Nibyo kuri urebye kuva FPR kuva intambara yo kubohora u Rwanda yatangira kugeza ubu ngubu ubona yaragiye yigaruza imitima y'abanyarwanda cyane bose ku buryo urebye nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ko abantu benshi bayiyumvamo kubera ibikorwa byiza yagiye ikora ibagezaho bakaba banashaka no gushyigikira n'umurongo irimo ku buryo bakomeza muri uwo murongo igakomeza ikabateza imbere. None njyewe nagira umubaze rero we ingufu yumva afite zo kugira ngo azaze abashe guhangana n'umuryango wa FPR kugira ngo nabo abone abayoboke ashobora kumutora akaba perezida mwiza.
Urakoze Valence Ingoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bwana Habineza, gerageza usubize ibyo bibazo uko ari bibiri.
Ok, murakoze cyane. Wa mbere abajije ati nihe amashaka yacu ari ku butegetsi. Icyo nasobanura cya mbere kuba ku butegetsi ntabwo ari ukuba kuri Perezida wa Repubulika gusa, kuba ku butegetsi ni ukuba ishyaka riba rifite abantu mu nteko ishinga amategeko nuko yari afite ba meya abari mu nzego zibanze batowe nuko yari afite imyanya muri guverinoma n'ubushaka ari bari ku butegetsi nuko bwanga muri amashaka twavuga yuko muri Madagascar ishaka ryacu riri mu butegetsi riri mu nteko ishinga amategeko ndetse muri Congo Kinshasa naho barimo mu nteko ndetse bo babaye n'abaminisitiri muri Senegal twari dufitemo mu minsi ishize yarari na minisitiri muri Burkina Faso nuko mu nteko ishinga amategeko muri za Mali barimo muri guverinoma muri za Niger barimo wari bamwejo bundi muri Egypt muri Misiri nabo bari barimo ubu muri akanya muri Maroko barimo mu nteko ishinga amategeko twareba muri Zambia harabarimo muri El Morris barimo nduvuga ngo ni henshi cyane ahaje haba za success tandukanye rwose
ngirango icyo yashakaga kubaza wenda n'ukumenya niba hari umukuru w'igihugu uwo mwishyaka riharanira ibidukikije
icyo nzi ko umukanda wiyamamaje muri Burkina Faso ntabwo yatsinze mu mwaka ushize ariko no muri Madagascar kandida president ntabwo yatsinze ariko babonye abadepite benshi cyane nduvuga ngo abantu bagenda amashaka agenda yiyubaka ariko yiyamamaza bitewe nuko agenda abadepite bagira icyizere natwe turabizi yuko tuzagirirwa icyizere bijyanye n'ingufu twaba dufite kubangana na FPR ingufu zacu zijyanye n'ibitekerezo byacu ibitekerezo byubaka u Rwanda ibitekerezo bitanga icyizere bitanga ihumure ku banyarwanda kandi byunga abanyarwanda nubuga ngo igitekerezo byacu bizakura abantu mu bukene bizazana demokarasi isesuye buri muntu wese bita demokarasi participative umuntu wese yumva afitemo uruhare ibitekerezo byacu tufite n'abantu baduhagarariye mu gihugu nk'uko navuze mu turere twose dufite abantu barahari ndetse tufite n'abandi batushyigikiye benshi cyane bose mu gihugu barahari ndetse n'abanyarwanda bose bari hanze y'igihugu bose baradushyigikiye nubuga ngo izo ngufu zirahari ntabwo twavuga ngo turitinye
Bwana Habineza gutangaza ko uri umukandida w'ishyaka runaka ku mwanya w'umukuru w'igihugu ni kimwe ariko kugira ngo uzemezwe na komisiyo y'igihugu y'amatora nabyo ni ibindi ese wumva ufite ibihagije byose ku buryo uzemezwa mu buryo bworoshye na komisiyo y'igihugu y'amatora
Ndumva ubu twebwe mu byo bigomba gukorwa harimo nuko iyo kongore y'igihugu igomba guterana kandi izaterana vuba ndumva mu bintu bisabwa n'ishaka harimo icyo kiri mu bintu by'ibanze mu bindi bisabwa ni ukuba umuntu ari umunyarwanda ibyo ndumva mbifite ndi umunyarwanda n'ibirangombwa birahari ibindi bisabwa ni ukuba umuntu atarafungwa ibyo sindafungwaho birenze amezi atandatu ibyo nabyo birahari muri twabisakaba zitakazi judisiyeri nyuma zazisaba ni ukuvuga ngo ibyangombwa bisabwa ntabwo twabibura icyangombwa nuko twatubarije amategeko iyo ntabwo byabura
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone dufite Adele mwiriwe neza
mwiriwe neza Edi
ikibazo cyawe magambo make
muri sanze ntarandiriye mwamfashe ntari ku radiyo sinzi ko mwongira kuri sitire umutwe w'ikiganiro
uyu munsi turavugana na Bwana Frank Habineza watangaje ko azaharanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda
okay hama nagomba ubwa mbere ntangure guha amahirwe uwo nyakubahwa agomba guhiganwa n'uriya Paul Kagame hanyuma nkanamwifuriza gutsinda ariko nubwo yotsinda arondera inyungu z'abanyagihugu ntarondera inyungu ziwe nkuko tubibona hamwe n'ahandi
urakoze cyane Adele reka dufate na Abdallah mwiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe Abdallah
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndagira ngo aba bantu bavuga ngo baje kwiyamamaza nko Frank Habineza inkuru zihari mu Rwanda ngo nuko azaha inka z'inzungu buri munyarwanda cyane ndagira ngo mubaze leta ibitsa amafaranga angahe ku buryo abaye umuyobozi izo nk'eshanu yazibonera buri munyarwanda kuko n'imwe yagira inka isangwa hano usanga ntabwo ari buri munyarwanda uyitwara abanyarwanda bake batora n'uwabazigenerwa bivuze ngo buri munyarwanda ntabwo yayigira aramutse yayigira koko yayihabwa
ariko ndagira ngo mbiye gutereko igize kwemera ngo baha abanyarwanda buri kintu batubyere naho babikura tubibona ari kuvuga ngo twatangiye twatangiye batazatubwira ati nyimvura tuzayisanga kugira ngo abantu batagendera mu kigare batange imigabo n'imigambi berekana ibintu byava ntabwo nka bizeno yije kwireba mu makompyuta uko bayishushanya mu rwanda uko rwatugombye kuba rumeze ntabwo ariko bimeze uyu munsi bavuga ibintu bashoboye turarizi ko ari abana b'abantu naho kuvuga ibintu batanga bosha b'imana ntabwo ari byiza buryo utarigeze abenegihugu bashobora kuvuga bati byayindi yarakubeshe yarabiriye kandi utarabiriye nta nuko warakoze n'ibishoboka byose bavuga ibishoboka kabisa.
Urakoze cyane Abdalla. Reka mfate undi muntu wa nyuma hanyuma Frank Habineza basubiriza rimwe. Ntahangwa mwiriwe neza.
Ni Karangwa, si Ntahangwa.
Karangwa umbabarire, uri hehe?
Ndi muri Canada.
Ikibazo cyawe?
Be nagomba uwo mushinga ntahe Habineza atubwire icyo azaza arusha abandi bakandida b'abanyarwanda tutagira bagerageje kuzana stadiri ibitekerezo byabo ntibyahitawe n'iki gishasha vrema azanye gikomeye kimwereka ko ashobora kwemererwa guhangana na Kagame kandi akamutsinda.
Urakoze Karangwa. Bwana Habineza, mu magambo make cyane dusigaranye umwanya muto.
Icya mbere ku wavuze ko tuzarondera inyungu z'abanyarwanda, ibyo nibyo tuzarondera inyungu z'abanyagihugu kandi ibyo nibyo biri muri gahunda zacu abo tuzakorera inyungu z'abandi batari abanyarwanda. Kubaza ngo se dufite ngo amafaranga angahe, ibyo tuzabigaragaza mu migabo n'imigambi yacu nitubitangaza tubakarekareza uburyo tuzakemura ibibazo bitandukanye. Ariko nkuko twavuze yuko twebwe tuzibanda cyane ku bitekerezo byacu dushaka ibyo tuzakora, ndetse turebe n'ibindi bitakozwe bigomba gukorwa nabyo tubigaragaze bitange ibisubizo byabyo. Kuri uyu ubajije bwa nyuma tuse n'iki turusha abandi, icyo turusha abandi ni uko ishaka ryacu ryemewe n'amategeko. Mu bandi bashatse kwiyamamaza uretse umwe wari wemewe n'amategeko, ishaka yari yaje kugira ibibazo, ariko abandi ntabwo wari bafite amashaka bazaga ku giti cyabo. Icyo nicyo tubarusha, uba mu ishaka ryacu ryemewe n'amategeko riri mu Rwanda rimaze imyaka 7 riri mu Rwanda, nubwo ari itatu ryemewe, nubwo ngo dufite icyo turusha abandi. Ubu twebwe turabyemerewe n'amategeko kwishaka ishobora gutanga umukandida, kandi inzira zishaka gutanga umukandida ziroroshye kurusha z'umuntu ku giti cyo gutanga umukandida. Gusa kujya gushaka ribeho biragoye cyane. Ibyo twabiciyemo byose ni experience twayifite. Ikindi turi abanyarwanda, tufite abanyamuryango b'abanyarwanda benshi mu gihugu hose, tufite inzego. Nubwo ngo ntabwo ndi kwivugira, ndavugira abanyarwanda batandukanye benshi cyane mu gihugu cyose, abari hanze ndetse n'abari hasi, abari hanze y'u Rwanda n'abari mu gihugu hose ndabavugira. Nubwo ngo ibyo turabirusha abandi batandukanye.
Urakoze Bwana Habineza. Reka dufate na Emmanuel mwirwe neza. Emmanuel uranyumva?
Ndabumva.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ambo nge nta kibazo mfite, gusa nashaka gushimira Frank Habineza ku gitekerezo cyiza yagize, kuko urebye imyaka 20 ishize mu bantu bose itegeko nshinga ry'igihugu cyacu ritwemerera kugira ngo tube cyangwa se habe hari abantu basimbura perezida wa repubulika igihe agize ikibazo, igihe adashoboye gukomeza kuyobora igihugu. Ngubu murazi ko itegeko nshinga ryemerera kuba perezida wa sena yamusimbura aba atabonetse perezida w'abadepite, aba atabonetse minisitiri w'intebe. Ariko muri abo bose, iyo timu yose imaze imyaka ikorana na perezida bavuze ko nta cyizere bifitiye kuba bashobora kuba batsimbura perezida wa repubulika, ariyo mpamvu banabisabye ngo abanyarwanda babyemeze babe yakomeza kuyobora igihugu. Ariko kuba Frank Habineza utari perezida wa sena, utari perezida w'abadepite, afata icyo cyemezo akaba atangaje ko ashobora kuba umukandida ashobora kuyobora abanyarwanda, reka tureke kuvuga ati ndashoboye, kuko dufite abo badepite, abo baprofeseri bagize ite batagaragaje ko iyo myanya n'amategeko abemerera kuba basimbura perezida ko batayimerewe. Bareke rero Frank Habineza vurema felisitasiyo, kandi ijwi ryanjye ryewe ndari twemereye nzagutora vurema ndabashimye kandi mukomeje tubari inyuma abanyarwanda naho abandi bavuga ngo ndabitekerezo ndaki ambo buri wese afitekwa byumva gusa bo nabivuge ku giti kiwe ariko twembe turashimye cyane vurema panga neza prestasiyo icyo ni cyo gitekerezo cyane.
Urakoze cyane Emmanuel. Bwana Habineza umaze kubona ijwi rya mbere.
Urakoze cyane kandi nawe wenyine abanyarwanda benshi cyane baradushigikiye kandi benshi barabyumva twigirira icyizere twabwiye abantu yuko ntago bishoboka yuko bavuga ngo umuntu umwe wenyine ushobora kuba yayobora igihugu wenyine ntago bishoboka nuvuga ngo turabyumva ko bishoboka kandi bizakunda icyo tubasaba gusana uko batugira inama aho tuba twakoshe twakosore ariko ibitekerezo tutabifite bizima kandi ibitekerezo byo byobora igihugu.
Urakoze. Reka dufate umukunzi wa radio ijwi rya Amerika wanyuma Foste mwirwe neza.
Mwirwe neza.
Ikibazo cyawe magambo make cyane.
Yewe icyo ikibazo je nari ifise. Alo?
Ndakumva.
Eh je nagira mvuge ku ibyo byo mu kandida yaraye atangaje mu cyo gihugu cy'u Rwanda ko giye kwitoza ukiringo mu matora y'umukuru w'igihugu agiye kuba ngaho mu cyo gihugu cy'u Rwanda.
Ikibazo cyawe ni ikihe?
Je nagira mbaze none arabona yuko afise ubasha bwo gutsinda Kagame burya Kagame ntiwabona yuko naho yogomba kitoza wenyine atawundi muntu yoza muje imbere umaze kubona ukuntu yahinduye ibwirizwa shingiro bitamugoye ariko abandi bakuru bibi ubwo bibanza kubagora je uwo mukandida je sino namwizeza yuko ego nagende kugira ihiganwa ntihabeho umuntu yuko umukinyi wajya mu kibuga wenyine tubifate nk'ujya mu kinyabagiye mu kibuga wenyine hagati atera gatatera forfata banje gukina nagende bikine na Kagame nta sibona ukuntu agiye gutsinda Kagame kwese.
Urakoze Foste. Bwana Habineza subiza icyo kibazo unasoza ubutumwa ufitiye abakunzi bawe abakunzi bishyaka mubereye umuyobozi rirengera widukikije.
Yego nibyo ndavuga ndabyumvise biragaragara nyine ko bitoroshye mu Rwanda ni nayo mpamvu twatangije ishaka ya opposition twayitangije yuko twabonaga ibintu bitameze neza mu Rwanda iyo ibintu byari kuba bimeze neza ntabwo twari gutangira ishaka ritavuga rumwe na leta twayitangije yuko twabonaga ibintu bitameze neza kandi tukumva yuko tugomba kubikosora tuciye mu nzira zimwe n'amategeko muri iyo nzira imwe ni mu matora ni ukuvuga ngo niho dufite ubushobozi bwo twagira ibitekerezo tukabitanga abantu bakabyumva tukaba twahindura ibyo bintu. Nubwo buri muntu wese wumva ko ibintu bitameze neza kazi cyekekera akazaza gutora gusaba ubuhumyi bizabe bimureba ni ukuvuga ngo buri muntu wese wumva ko ibintu bigomba guhinduka agomba kuba ibintu byiza igihe cyabo kirageze igihe kirageze yuko dukora tujya muri demokarasi isesuye igihe kirageze yuko abantu biyumvamo yuko twese dufite ubushobozi katari umuntu umwe wese ufite ubushobozi igihe kirageze ni ukuvuga ngo ntihagire ukuvuga ngo ni ukujyamo gusa kuko kujya mu matora gusa twagiyemo tubitekerejeho kandi tumva ko bishoboka kuko igihugu ni icyacu inzego zirahari iyo gisirikare ni igisirikare cyacu twese ari igipolisi cyacu twese ari inzego z'umutekano zacu twese z'abanyarwanda ni ukuvuga ngo nta mpamvu yatubuza kuba twajya mu matora kandi twatsinda.
Urakoze cyane.
Tuzamukorera.